uzikhaya azolobola engihlangane nodali wami ngiyedwa uthufuna uzikhaya azolobola uzokiki
Thank you.